Your boy.
Coldplay Jams.com.
J-Max. J-Max.
Sinifu na masaidi chiki. Baby, nina kukonda weka yue. My love for you give me fight every obstacles. Umutima, unagwira weka yue. I've more than a blessing and God is my witness. Sinifu na masaidi chiki. Wakumbari ni wachari ye. Sinifuna kasaiti chiki. Wakumbari ni wachari ye.
Yeah. Ok te iwe saiti chiki mami. Kwata ko oda na patience. Munawa no beba foya malesi koma iwe. Ufo the best vale kubepa mwanti vene memo. Bridget, vanove vana tebo. Iwefe weka la wanjibilo mutima vanove. Shimamuna no busuma. Oke ni nomo kukwata kojela. Sikome iona ipula nga vega. Simona vanove vafoya mchipi. Koma iwe umpela febipi. Sorry, oke nomba ni 2 by 2. Webo na nebo ni 2 by 2. Nakateka ni webo la shiselela. Shifoya na vambine chinsene na let's go.
Baby ni nakukonda weka iwe. My love for you give me fight every obstacles. Uyu mutima unagwira weka iwe. I've more than a blessing and God is my witness. Sinifuna masaidi chiki. Wakumbari ni wachari ye. Sinifuna kasaidi chiki. Wakumbari ni wachari ye.
Limbela enough. Lega ngufweko complete my half. Daba duan bisho toloto. Daba kachite succeed ba dwarf. Around you nebo ndo mfama none. Nalite mwe foya ule every morning. Dayali masobe laba flashy bobewe. Na pali mpangila o angu. Wali wama lefwa eka fechiyana. Nyalubana lefwa isha fetubana. Nakutemwa nalimo you my first love. Dolesha kwa telo na kumona po first time. Wakumbali wanshi, kese na itovesha vipanshi. Trust me.
Baby nina kukonda weka iwe.
ColdplayJams.com.
My love for you give me fight every obstacles. Uyumutima unagwira weka iwe. I've more than a blessing and God is my witness. Sinifuna masaidi chiki. Wakumbali ni wachari ye. Sinifuna kasaidi chiki. Wakumbari ni wachanine.
You my everything. Nikakulanga mumenso. You my everything. Sinema funa vena bakutenge. You my everything. Elo mpepo ipe mai. You are everything.
Ndiwe tabe oxygen. Baby nina kukonda weka iwe. My love for you give me fight every obstacles. Uyumutima unagwira weka iwe. I've more than a blessing and God is my witness. Sinifuna masaidi chiki. Wakumbari ni wachari. Wakumbari.